Mungu wangu amerudi tena.
Zombie, zombie. Foxy, Foxy. Deadly.
Batman.
Wara. Ishi.
Nikifanikiwa,
nikifanikiwa.
Wewe upendi. Sasa nina katoyo tuje nikipata renji.
Wa utakufa.
Ushamwaga lazi.
Ushamwaga lazi.
Ushavunja nazi.
Ushavunja nazi.
Mwenzako kijukucha mtume mjomba mbona una kazi? Kuna nyingi changamoto. Kichwa kimepata moto. Na bado unateseka eti juksa tapata lini mtoto?
Wa utakufa.
Dorime ya kwanza. Dorime ya pili. Wesa kwa narudisha chupa we unataka lipa bili.
Wanga deki.
Wenye chuki waso tupenda waka salamu.
Wame salamu.
Ah, wanafiki waso tupenda waka salamu.
Wame salamu.
Hi, how are you? Bye. Hi, how are you? Bye. Hi, how are you? Bye.
Tota kufa.
Kichwa mwanangu tavuta kudada deki.
We utakufa.
Wenye chuki waso kupenda wame salamu.
Wame salamu.
Hawa napi waso tupenda wame salamu.
Wame salamu.
Hi, how are you? Bye. Hi, how are you? Bye. Hi, how are you? Bye.
Utakufa.
Go!